نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبرليزا كغمبلانا مكانياتو يا أذان ndipo apa tikambila nako za ubwino kapena kuti phindu ndi thawabu zimene munthu yemwe amapanga adhana amapeza. Adhan ndi chimodzi mwa zizindikilo za Chisilamu. Chisilamu chimalemekeza kwambiri anthu amene amapanga adhan kuwaitanila anthu kuti adzaswali tsiku la chiweruzo anthu adzawasilira anthu amene ankachita adhan pa dziko lino lapansi komano nchifukwa chiyani ichitu ndi chifukwa cha ulemelero umene anthuwa adzakhale nawo pa tsiku limeneli pa tsiku la chiweruzo mahadithi ochuluka alongosola za maubwino a muadhin munthu yemwe amachita adhan ndi zabwino zimene akalandile pa tsikuli ubwino woyamba ndi woti muadhin uyu munthu amene amachita adhanayu adzakhala pa ulemelero wapamwamba pa tsiku limeneli la chiweruzo ndipo tu umboni wake wa mfundo imeneyi nkhani imeneyi uli ukupezeka mu hadith yochokera kwa Sayyiduna Muawiya radhiyallahu anhu yemwe akusimba kuti ndidamva mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti opanga adhan adzakhala ndi makosi atali atali pa tsiku la kiyama muhadithi imeneyi tanthauzo loti makosi atali atali sikutalika komwe tikukuganizira inu ndi ine komano tanthauzo la hadithi imeneyi ndiloti adzakhala anthu amene watu pa ulemelero wapamwamba kwambiri mfundo yachiwiri ubwino wachiwiri umene anthu amenewa adzakhale nawo pa tsiku la chiweruzo ndi woti mamuadhin adzakhala mmapili a perfume mask onunkhira kobasi pa tsiku la chiweruzo umboni wake tingaumve bwino pa hadithi iyi yochokera kwa Sayyiduna Abdullah radhiyallahu anhu yemwe akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati anthu atatu adzakhala pa mapili a mask pa tsiku la kiyama anthu akale ndi atsopano adzawachitira msanje chifukwa cha ulemelero wawo omwe adzaupeze pa tsiku limeneli munthu woyamba ndi amene ankachita adhan kuwaitana anthu kuti abwele kuswala nthawi chipindi china chilichonse nthawi ya chipindi china chilichonse munthu wachiwiri ndi amene adatsogolera anthu paswala kapena kuti imam ndipo anthuwo adasangalatsidwa ndi utsogoleri wake kutanthauza kuti adakwaniritsa malamulo onse apaswala ndipo omaliza ndi munthu amene adali kapolo ndipo kuphatikiza pa ukapolo wakewo adakwaniritsanso malamulo a Allahu tabaraka wa ta'ala.